Oh na 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 na. Oh na na.
Derek on the beat.
Oh, mi blessed daddy. Nikiwa ndani yako niko blessed yani. Mi si open mazi, nina blessed daddy.
Blessed daddy,
nina perfect daddy. Ulinipenda kabla nikujue, ukamtoa mwana juu yangu. Na moyo wangu wacha nikuinue, umeokoa nafsi yangu. Nilipena nini jamani, upendo wako kwangu daddy. Ah, na vilo zidi kunijenga daily, hema kwe menitosha mimi. Every day my soul that's for you, like a day to flowing streams, I'll be dancing for you. I'll be trusting on you Lord, let me live for you, let me live for you, let me sing for you. Ndani yako peace, na feel fine. Ndani yako God, I wanna spend time. Only you, I wanna praise, I wanna live high. Sina mwingine ya wewe, ndo most high. Nikiwa na wewe, niko fine fine. Nikiwa ndani yangu, niko fine fine. Nikiwa na wewe, niko fine fine. We maoni angazia, we ndo my sunshine. Baba, umenipanda mi, I believe sitonyauka. Umenikidhi mi, na chochote nachotaka. Baba we wanipa, na popote napokwenda. Baba wanilinda, wantemu linitoa kwenye gizana. Tutemu kanenyesha wanipendana. Three time niko free, injili na sambaza dunia nzima ikujue wendo dondada. Ndani yako peace, na feel fine. Ndani yako God, I wanna spend time. Only you, I wanna praise, I wanna live high. Sina mwingine ya wewe, ndo most high. Nikiwa na wewe, niko fine fine. Nikiwa ndani yangu, niko fine fine. Nikiwa na wewe, niko fine fine. Mama waniangazia, wendo my sunshine. Nikiwa na wewe, niko fine fine. Nikiwa ndani yangu, niko fine fine. Nikiwa na wewe, niko fine fine. Mama waniangazia, wendo my sunshine. Ndani yako peace, na feel fine. Only you, I wanna praise, I wanna live high. Most high.